Nonya nelinya lyenkuita nelibula okusinziira ku nkula y'omwe wapimibwa eddoboozi liringa kitanda mama pesa ga piano obuseka onaaba mubisi oba mata labwo obwoya ku sikini bwe bukakana kasana kanjuba kuyota oba olinda emambya nesala eranga mpesi layini munyonyogera omutima mpata layini zirimba bwekiri
them.